Whisper Records.
Howling on mama, yeah, yeah, yeah. Cozy on this one.
Just flavor.
Paulina, 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 baby, Paulina, Paulina, Paulina.
Zikifungwa nikigonga ni shangwe na nderemo ndo upigwa. Baby,
fanya na waza daily, na vitu na nipa lately. Fanya na chizi baby, gangsta na shusha steady.